dusangira ijambo
ndaba sohuje abakunzi ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne ne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kandi nsuhuje abadukurikiye ku ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo ya none iri ku ngingo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare mu ngabo zatsinzwe ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana ndetse n'abari abarwanyi mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda dusangira ijambo iraganira n'izo ngeri zose sanze inkuto mu kigo gitangirwamo amahugurwa no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze mu cyahoze ari perefegitura ya Ruhengeri wowe uduteza amatwi mu kiganiro dusangira ijambo ndakwibutsa ko icyiciro gisubijwe mu buzima busanzwe ari cya 67 kigizwe n'abantu basaga 700 ariko abari abarwanyi basaga 400 abo ofisiye bo barasaga 35 Mu cyumweru dusoza tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yabasezereye bari bahamaze imyaka irenga 2 ndabanza mwumvishe icyo madamu Valerie Nyirahabineza ushinzwe komisiyo isubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare avuga aha arasaba impande zombi
icya mbere ndakangurira abaturage bagenzi banjye kwitegura kandi bakakirana urugwiro aba bantu bavuye hano ntibabaha akato ntibabikange ahubwo babinjize muri gahunda zose za leta kandi bafatanye kubaka igihugu nanone kandi ariko ndakwangurira abayobozi bagenzi banjye cyane cyane mu nzego z'ibanze gufasha gusubiza mu buzima busanzwe aba bantu bagiye gusezererwa kubera ko gusubizwa mu buzima busanzwe cyangwa reintegration ikorerwa hariya mu giturage iwacu aho dukomoka rero inzego z'ibanze zisabwe kubakira zikabafasha zikabashyira muri gahunda zose za leta kuko ari abaturage nk'abandi basanze message ya kabiri ariko ndayiha aba bagiye gusezererwa uyu munsi nkuko twabyumvikanyeho hano mu mahugurwa babonye turabasaba kugaragaza ko bahindutse kandi koko bakagenda muri community ahubwo bagakora ku bijyanye n'imibanire myiza na bagenzi babo imibanire myiza muri sosiyete bagiyemo hakagire ikibazo na kimwe kizabaturukaho ndabakangurira kandi kugenda bakajya mu bikorwa biteza imbere igihugu bakareka imyumvire mibi kandi bakagaragaza ko igihe cyose bamaze hano babonye umwanya wo kugira ibindi bitekerezo bizima icyanyuma ari nacyo cy'ingenzi mbakanguriraho ndabakangurira kugira ngo badufashe kubwira abasigaye mu mashyamba bagenzi babo ngo nibatahe mu Rwanda n'amahoro
Madamu Nyirahabineza avuga ko mu gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi mu mitwe itandukanye irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda byabaye ngombwa ko hari abasigari mu tobo biganjemo abanyamahanga
muri abo banyamahanga rero birumvikana ko bo bavuze ko bashaka gusubira iwabo byanze bikunze kugeza uyu munsi turasigarana hano mu kigo cya Mutobo abanyamahanga 15 15 harimo abagande 10 harimo umurundi umwe n'abandi 5 kugeza ubu mbese bagenda bavuga bati turabaha ariko kubera ko bavuga ko baturuka mu bihugu duhanye imbibi ni ngombwa yuko bo bazatangwa binyuze mu nzira y'ububanyi n'amahanga ntabwo komisiyo ifite izo nshingano ahubwo natwe twitabaza izindi nzego dukorana kugira ngo bazatangwe mu bijyanye mbese muri banyuze mu nzira y'ububanyi n'amahanga hari abandi ariko turi busigarane hano batari abanyamahanga ahubwo n'abanyarwanda abana babereye imfubyi muri Kongo ababyeyi bagapfirayo turasigarana abana barindwi batanu muri bo n'abanyarwanda bavutse muri 2003 babiri muri bo nabo n'abanyarwanda ariko bafite ibibazo byo mu mutwe nk'ibicuri cyangwa se izindi ndwara abo rero kubera ko batazi iyo bajya nyuma nitumara gusezerera aba bagiye uyu munsi turakora icyo bita family tracing gushakisha imiryango ishobora kubafata ishobora kubibaza ariko nibidashoboka komisiyo n'ubundi ifite navuga n'ubunararibonye bwiza na experience nziza yuko iyo umwana atarabona iwabo ababaye hano n'ikimenyimenyi hari uwo nanjye nasanze hano atarageze imyaka 18 yavukiye muri Kongo ntazi nyina aho bari basigaye muri Kongo cyangwa se barapfuye ariko kuva icyo gihe ari hano ku buryo ahubwo komisiyo yamushyize no mu ishuri hambere hayatsindiye amashuri makuru komisiyo niwe mubyeyi we iri kumwishyurira bityo rero nageza ku myaka 18 komisiyo izamuha icyo twita impamba hanyuma ajye gutura aho ashaka hano mu gihugu cyacu nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda na nyakubahwa Perezida wa Repubulika babyemerera Abanyarwanda
Radio Ijwi rya Amerika yanagiranye ikiganiro n'abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro Bwana Jean de Dieu Sebahutu ari kumwe na Omari nawe ni Sebahutu ariko Sebahutu wanyawe duhereyeho yahoze ari komiseri mu ishyaka CNRD ubwiyunge
Ya baba birarenze twahidutse nk'abana b'abana bishima bakarenga ahubwo twabonaga abana bishima bakarira nuko twebwe hari kuzamo akabukuru umunezero dufite ni mwinshi ni mwinshi uko imyaka 28 ni myinshi ku muntu gukurira mwa birabihe imyaka 28 utazi igihugu cyako kimeze uri ahantu habi hashoboka habi rwose tukibona noneho tukigezemo kandi noneho tukakigeramo mu buryo tutari duteguye ahubwo twari tukiri muri ya gahunda nyine nagamije gukomeza kugihungabanya nyamara tugasanga ari amahoro kugeza ubu twibonera mu by'ukuri tubura uko tubivuga ko ni umunezero mwinshi cyane ko tugitangira kuhagera twamaze iminsi nk'amezi abiri tugifite muri twe dusa nabumva ko tudashobora kumererwa neza
nka komiseri washobora kunoshera kuba kuri cya Radio Ijwi rya Amerika uburyo wigishaga abantu mu mashyamba ukabihuza n'amasomo uvanye hano mu myaka ibiri
ya rwose uruhare rwanjye narabigize mu gukangurira abaturage kugira ngo bakomeze kuguma iriya hanze mbese kumva ko hari gahunda dufite nzima noneho bakabyumva birumvikana kuko byari bifite uko bitegurwa n'ababiryoshyaga bakatwereka ko leta y'u Rwanda ihariye ari mbi noneho areba uko amateka yagiye amera nk'uko twayahuguriwe mu hano kuko nubwo undebe uko nga nuko hari ibyo nari ntazi nanjye rwose ariko amateka naboneye aha yarantangaje cyane kuko byanteye gusa no kwicuza kurenze aho hari ibyagiye biba ntitubimenye noneho ubu nkaba nshobora guhamya ko mu by'ukuri habaye ubuyobozi bubi ubwo rero uko twaririya twari tukiri muri gahunda y'ubwo buyobozi kuko twahunganye nabo twabaye nk'aho ari leta yimutse ari ya leta nyine yabara bakomeje kugira ibikorwa bibi birumvikana badushyira mu uwo mwuka utugumamo ubwo rero amahirwe twageze tukabura tuvuyeyo tukagera mu gihugu tugasanga hari ubudasa rwose tugasanga ari hari ikinyuranyo gikomeye cyane navuga nti ahubwo ni amahirwe akomeye kuri twe kuko nshobora kuba ndi kubivuga gutya ariko bakabyumva nk'uko dukunda kumva amaradiyo twarayumvaga rwose nshimishwe no kuba mbonanye namwe twarabumvaga uko muvuga tukabumva ibyiza by'u Rwanda ariko nta gaciro twabihaga amahirwe rero ni ya mbere tugize ni ukuba tuhibereye tukibonera uko abayobozi bameze tukibonera uko igihugu cyubatswe nkanjye wavuye hano ari umukozi wa leta nkaba noneho nibonera uko cyahindutse noneho ngagerekaho na ya mateka uko yagenze ubu birandenga ku buryo bw'ubusobanuro birandenga
ikibazo cy'amatsiko nagiye mbaza na bagenzi bawe warutuye
nari ntuye ubu ni mu karere ka Rubavu ariko noneho cyari komine ya Rwerere
urahibuka neza urahabona
ndahabona kuri ya shusho ya kera nyine muri cyagiye cyacu ubu niwe ndi kuhareba mu ibyo bi
ukwikije se impinduka mu myaka 28 ko atari nkeya ubu wakurekura wenyine akavuga ati taha wasagaho tutahi wawe byashoboka
ba ariko bigende ubwo bashiraho nuwa yagerageza kunyobora yabona ndi kuyobakanyoba kuko nagendera kuri cyagishushanyo kindimo cyaho narinze kayira aho narinze kabarabara uko narinze icyo gihe niko ndi kuhabona ariko biragaragara ko byahindutse
ikibazo cyo kujya gutangira ubuzima bundi bushya muvuye mu mashyamba mujya gutangira ubuzima bundi bushya cyo kimeze gite
bo ubuzima bushya rero ntacyo na kivugaho cyane kuko murabona uko tumeze uku ibintu byateye imbere cyane bo gusa igisubizo nabona nuko nkurikije kuri leta ndi kuyibona kandi koko ukuri kuragaragara nuko nizeye ko tutazabaho nabi
hari cyo babasezeranije nk'agahamba ko kujya gutangira ubuzima bundi bushya
we kariho kuri gahunda isanzwe y'iyi komisiyo uko leta yabigennye kariho koko nkatwe nkuko nabikubwiye twe turi abasivile urwego narimo narukubwiye ariko abo basivile nabo bwabo hari cyo babageneye kugira ngo batangirireho kandi ndahamya ko ngurikije uko twumva uko abandi bateye imbere hari n'abaje imbere yacu baje kutureba ubwabo bameze neza kandi tukaba twizeye ko leta itazaduterana icyo kizere turagifite
ufite abana mwari kumwe mu mashyamba mwatahukanye mukagera mu Rwanda ndetse n'umugore
abana babiri ndabafite hari hano
nabo
hari usanzwe hano mu gihugu hari n'undi twari twarajyanye mu mashyamba ariko we aza gutaha adusigaye ubwo natahanye n'umufasha wanjye
n'umugore amasomo wafatiye hano nawe yayafatiye
I Nyarushishi
hari ikindi wongera ku kiganiro tugiranye
bo ikiganiro tugiranye cyo nongeraho nuko nejejwe cyane n'uyu munsi wo kugira ngo badusozereze aya masomo tumazemo imyaka ibiri irenga kuko twatangiye dusa naho tutazi rwose turimo mwijima ariko twagiye dukingurirwa umuco waratumurikiye rwose icyo nakongeraho nuko nashima iyi leta yacu leta y'u Rwanda ubu Rwanda n'u Rwanda ntabwo ari u Rwanda rwo hambere nkuko twari turuzi ubwo ngashima cyane byimazeho nyakubahwa perezida wa Repubulika wacu Kagame Paul politike iratangaje sinagwishe iratangaje aho ufata umuntu ukamufata akurwanya ukamubwira uti humura kandi akabibona humura kandi agakora ku buryo ugwa neza ukabona ukuri ugatekana politiki irarenze nyakubahwa umunyamakuru irarenze ni ukuri koko
ririya jambo bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi minisitiri w'ubutegetsi avuzemo ngo mushishikarize abandi gutahuka biriya bintu bwabyo birashoboka muzabikora mute
ijambo rya nyakubahwa minisitiri avuze gushishikariza bari abakiri mu mashyamba gutahuka njye nsanzwe nambikora nk'uko banabivuze igihe tumaze hano ntigisanzwe ntabwo ari icyo gihe aba tubanjirije bamaraga ubwo rero icyo tugiye gushyiraho ni uko nabo ubwabo bari kumva tugiye guhagurukira kugira ngo tubereke ukuri mu gutinda hano tubereke inyungu twabikuyemo noneho kuko bo bavuga bati no ntibyumvikana ahubwo ndetse bakagira n'ibyo badukorera bavuga ngo turafunze dufashwe nabi bamwe bakavuga ngo ntituriho ariko ndumva ubu ngubu noneho tubonye uburyo bwo kubabwiza ukuri kandi ndahamya ko hari abazabyumva
ndagushimye
murakoze cyane rukiwe nuko ndanezerewe cyane imana ibahe umugisha
utangiye neza rero bundi bushya ubuzima busanzwe
antuka nuko ariko turizera ko izatuba hafi ndumva ndabyizeye rwose
ni
n'umunezero mwinshi cyane rukiwe kandi imana ibagire nuko
nitwa Mihigo Umar ntabwo bafite kuvuga ko nta jenoside nakoze nahunze intambara ntabwo nahinze ubwicanyi ndahunze intambara ntabwo nishe nagiriye nabi
ndakubona uri agasaza nakwita rukukuri nubwo udasiye akabando ariko mugiye mu buzima busanzwe wowe ubuzima busanzwe bwibone mbo mu buryo bworoshye bimeze bite
bizangura kubera ko nshaje sinzi ntabwo ndi umusore ntabwo niba nzahinga sinzi ko nzabigeza
ese imyaka yawe urayibuka mbe
ndayibuka mfite 73 ntegereje kugera imbere aho nzagera ubwo nzabona kubura icyo nkora Nyawangani habu nabuga nguza kuliki, nyawangani kuliki, zari wana kuliki.
Hanze ichi chigo cha mutobo ujie mbuzi mabu sanwe, ichi nukumbwe cha ambere, murguandu wani ichi mzee.
Bwese tukwa yura ga, ulese, mbwese tukwa dusanwe du ingano, bwese tukwa yura ga, tukwa inga ga, tukwa sarula. Ina ufite na chiozi. Ina wa minyeshe kani kwa tuzula taezu, kwa tuzula minyeshe.
Cyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo murumva eka bagira ubusa turi ku ngingo yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe itandukanye irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Colonel Joseph Gatabazi yavuze mu izina ry'abari abarwanyi bahagarariye abandi aratangira avuga uko bakiriwe ku butaka bw'u Rwanda.
Uyu munsi n'ibyishimo byinshi kuri twe kuko twongeye kuba abanyarwanda buzuye mu gihe kirekire twari tumaze duteza umutekano muke haba ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi turashima cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyatwakiriye bagaca inkoni zamba by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntitugire icyo tumuburana twaje. Twaje mu buryo bugoye tugera hano benshi muri twe barashaje kubera ubuzima bukarishye ku buryo umuntu wageze hano batwakira ashobora kuba yagarutse bamwe akababura kubera ku buryo igihugu cyatwakiriye abantu benshi babaye ibibonge ubusaza bushiraho. Iyi minsi rero tumaze hano ntabwo ari iminsi yatubereye imfabusa, ni iminsi twungutsemo byinshi. Nk'uko bakunze kubivuga, iyo umwana avutse bateganya iminsi igihumbi yo kumufata neza. Natwe turi mu minsi 800 na ubuyobozi bwa RDRC bunyujijwemo ibikorwa byiza by'igihugu bwadufashe neza uko tutabitekerezaga, dore ko benshi twari dufite n'ubwoba, ariko impumpu ndakeka ko benshi zimaze gushira bitewe n'uburyo twakiriwe n'uburyo twafashwe. Ntitwafashwe neza ku mubiri gusa, ahubwo twafashwe neza no ku bwonko kugira ngo tutagwingira. Ntitwagwingiye, baturinze kugwingira ku mubiri, baturinda no kugwingira ku bwonko. Twize uburere mboneragihugu, amasomo anyuranye, amateka y'u Rwanda, ku buryo ibyo twibwiraga ko byari ukuri ahubwo twasanze twari twarayobye. Tukaba dushimira ubuyobozi bw'igihugu na guverinoma y'ubumwe yagennye ziriya nyigisho kugira ngo koko umunyarwanda utahutse amaze igihe kirekire atari mu gihugu, dore ko bamwe twari tumaze imyaka irenga 20 na twahunze nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, abandi wenda bari baje vuba, ariko inyigisho twahawe n'impamba twahawe iratwemerera kubana neza n'abanyarwanda tuzasanga mu gihugu tukimakaza ubumwe n'ubwiyunge.
Colonel Gatabazi biboneka ko ageze mu zabukuru kuri we uwamusubiza mu gisirikare yabamushimiye hatabasha kwishima, ariko nyine arashaje avuga ko inyigisho bahawe zizabafasha mu kwiyubaka no kubaka abandi mu buzima busanzwe.
Twahawe n'inyigisho zituma twinjira mu murimo no ku isoko ry'umurimo. Ubu twese uko turi hano harimo rwiyemezamirimo bitewe n'ubwenge bw'umuntu harimo abashaka gukoresha amaboko bakibeshaho ndetse bagateza n'imbere igihugu kuko twize byinshi nuko ku munsi wa seremoni nk'uwo yaba ari umunsi mugufiya buri trade yabereka bagiye inyura kuko dusize ikigo cyacu twarerewemo iyi minsi yose gisa neza haba ku isuku haba ku bikoresho byo twabifashe abasuderi ntibaryamaga nta rugi rwaga cyangwa idirishya amashanyarazi yaburaga twinjiraga muri za purafo n'ibindi n'ibindi murareba hirya no hino imyaka idukikije nuko ari uko twatunzwe umurimo nyuma yaha rero tugiye kwinjira mu buzima busanzwe tugiye gushyira mu bikorwa ibyo twabonye nkaba mbizeza ko uzahabwa akazi uretse gasambi katanurwa kuko abana baba ari ubutatu hari umwana wibwirizwa hari ubwirwa kumva ndetse na gasambi katanurwa kuko ntibabura mu bana nuko abantu bateye abandi twiyemeje kuzateza igihugu imbere ndetse tukaba indashyikirwa
Twegera umusozo w'ikiganiro cyacu dusangira ijambo Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu we ndawe yahaye ubutumwa abasezererwa mu ngabo n'abantu batahutse ku ngufu
kuri mwebwe musezerewe uyu munsi mushoje icyambere ni ukubashimira mwebwe muri hano mwahoze imitwe yitwaje intwaro nk'uko byasobanuwe iki cyiciro ni icyiciro kidasanzwe cy'abantu baje batarabishakaga ariko bikaba ngombwa ko dufatanya na FARDC MONUSCO izindi nzego kugira ngo batahe barashyirwa ahantu hamwe rero barataha bagezwa hano bariga barigishwa kandi uko umunsi ugenda utambuka bagenda bumva ubwiza bwo kuba mu gihugu cyabo rero mwebwe mwakurikiranye ibikorwa hano mwahuguyemo turabasaba icya mbere ni gukoresha neza impamvu mutahe ibyo mwahawe byose ni amahirwe yo kubafasha kugira ngo mbere na mbere mwinjire muri gahunda yo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ndi munyarwanda twarabiganiriye aha ngaha twabonye icyiza cyo kubaho nk'abanyarwanda, icyiza cyo gufatanya n'abanyarwanda, icyiza cyo kumva ko dufite isano muzi magara ntusigaye ari bw'ubunyarwanda. Ayo nabyo by'ibanze bidufasha kubaka ibindi byose bishoboka. Rero mugomba gukomeza guharanira imibanire myiza, haba mwebwe n'imiryango musanze ndetse n'abanyarwanda banyu muzamuturanye muri rusange. Icya kabiri ni ukubasaba kuba abakozi b'intangarugero, nibyo mwahuguriwemo. Hari abatabiri bazajya gukora imyenda mu Rwanda, twakiriye caguwa ni ukuvuga ngo imyenda muzamukora izaba igurwa ku isoko, haba gutunganya y'abantu basanzwe bafite, haba gukora imisasa, isoko rirahari, muzinjira muri Made in Rwanda, mufatanye n'abanyarwanda bamaze kubisobanukirwa cyane nawe mukora. Abasuderi u Rwanda ruri kubakwa umunsi ku munsi, murabona uko mwubatse hariya neza, buri umwe muzi uzasana n'abantu bafite imishinga. Turashishikariza abikorera, abacuruzi, abubaka, abarwiyemeza mirimo bafite amasoko ya Leta n'abandi kubaha akazi. Ngira ngo kandi twabiganiriye n'abayobozi b'uturere, tugasaba yuko bagomba kubafasha kwinjira mu mirimo ihari. Muzamusanga ari nk'abubatsi, abasuderi n'abakanishi, muzatangira mufatanye n'abandi mu magaraje, ndetse abatunganya imisatsi bayitunganyiriza iwanyu mu cyaro, bayitunganyiriza ku isantere y'ubucuruzi iwanyu, bayitunganyiriza mu mijyi iwanyu.
Bwana Gatabazi yabahaye ubutumwa busa n'ubwihariye kuri buri umwe.
Hari imirimo yindi yo kwihangira imirimo, hari kujya mu makoperative muzasanga, hari ibimina n'ibindi bifasha abantu kugira ngo bakore imishinga, bazamure igishoro cyabo, bazamure amafaranga binjiza muzabyinjiramo. Ngira ngo nk'uko twabiganiriye igihe twabasuraga, rero ntabwo ikiganiro iyo umuntu atahutse muri ubu buzima nari maze imyaka myinshi ugeze iwanyu, icya mbere abivuge gutyo ni ukuba abana beza. Abana beza ntabwo muri abana bato, ni ukuba abana beza. Nshaka kuvuga ko icya mbere ni ukwitonda, guca bugufi, ukabana n'abantu usanze. Ntabwo utaha ugere mu rugo usanga umugore wawe yaratashye muri 1996, 1997, 1998, azi imyaka 24 ari mu Rwanda. Ushobora kujya mu cyaro ugasanga yarabyaye, utajya kumubaza ngo yabyaye gute, ngo nawe yakubaza ngo wowe uri wakoraga iki. Ubwo gutangira neza mugatanga mu mazi, ushobora gutanga aha, ushobora gutanga gutaha ugasanga iwanyu barubatse, n'umuntu wawe yarubatse aho yatekereza gukora nkawe, ariko yahawe batazi ko utakije, nta makuru yawe bari bafite, utajya kuvuga ngo mvana hano inzu hari hanze, ubwo utagiye nawe. Wowe uravuga uti njye nakirewe, imyaka 28 n'itanu ni myinshi ku buryo ibintu biba byarahindutse. Aho muzasanga haranyuze imihanda, muzasanga haranyuze amashanyarazi, aho muzasanga hari ibikorwa remezo bindi binyuranye, uragenda ukinjira mu buzima usanze. Ariko usanga utavuga ati dukore iki kugira ngo nanjye nongere imbaraga zanjye. Aho dusanga nabo tukabagura mu mwanya ntimukabaze ngo mwakoraga iki, kuko icyo mwakoraga cyarasobanutse, ntacyo mwagezeho. Ariko kuba mwarageze mu gihugu cyanyu ubu ngubu ni ubuzima busa kandi bwiza, bugomba kuba bwiza. Ubuzima kandi umuntu abutangira yageze buri kintu kimwe gusaza nabi, ushobora gukora ukagira ubuzima bubi mu rugendo, ariko ugeze igihe cya nyuma cyawe cyiza uhereye kuri iyi tariki mutaze musubire mu buzima, bukaba ubuzima bwiza buri munsi, buri munsi, buri munsi usaza neza, ukanagurukana n'Imana, ukagurukana n'abantu, ukagira ubuzima bwiza mu mutima, ubuzima bwiza mu bwenge, ubuzima bwiza mu mitekerereze, ubuzima bwiza mu mibanire n'abantu, ubuzima bwiza mu gufatanya n'abantu. Imana nayo ntabwo yagutererana muri urwo rugendo. Rero nicyo kintu mucyumve, ujye ufata umwanya wo gutekereza aho kugira ngo mujye mu byatuma mujya mu manza zitari ngombwa. Ikindi ni ukwirinda ko wicuza igihe wataye, waragitaye nibyo, ariko navuga uti naragitaye none Leta impaye amahirwe reka mfate igihe nataye, amahirwe mfite nyabyaze umusaruro igihe nataye nkigaruke.
Ikiganiro cyacu bakunze ijwi rya Amerika naho tugisoreje ni munyemerere, by'umwihariko dushimire buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo, abadukurikiye ndetse namwe muzakomeza kudukurikira, abasanzwe mudukurikira bo n'akarusho. Tuzakomerezaho ubutaha mwari na Eche Bagirubusa.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira. namwe kandi